There was time I taught myself I can't be surprised no more, God. Oof.
Rainy shangaza Yaruni ya mengi Leo ni megundu wa utofauti kati ya raha na fura.
Sebadona,
I didn't know that. Ye dunia ina mambo, iti kumbe kuna utofauti kati ya raha na fura. Shetani alinizonga, Mungu simuoni. Basi nikajiona kaniko peponi. Kila siku na enjoy, pombe zimenichosha nipohoi. Dunia inazidi, si kila aliokoka mbinguni atafika. Lord of mercy, nishagundua furaha yangu ni wewe. Hata binadamu wakinikimbia, Baba unabaki wewe. Kewa wakinichukia, ukinipenda wewe. Hata niwe na madeni, nisemeni, hata wajibu ye. Hata kifa nizikwe kwa jina lake yeye.
Kesi ya uhujumu uchumi inayomkabili msanii wa uigizaji Joyce Mbaga mwenye umri wa miaka 32.
Why so good to me though?
Mimi najua sitozalaurika, sitokamatika, cause umenishika.
Sometimes I smoke and it takes some liquor, but unanishika, hujabadilika.
Of course umeniumba kwa mfano wako, kila nilicho nacho ni mikono yako. I never fold out bila matakwa yako. Chawi fitina wote wajawa. Shetani alinizonga, Mungu sikuoni. Basi nikajiona kaniko peponi. Kila siku na enjoy, pombe zimenichosha nipohoi. Dunia inasiri, si kila aliokoka mbinguni atafika.
Lord of mercy, nishagundua furaha yangu ni wewe. Binadamu wakinikimbia, Baba unabaki wewe. I don't really care, wakinichukia, ukinipenda wewe. Hata niwe na madeni, nisemeni, hata wajibu ye. Hata nkifa nizikwe kwa jina lake yeye.
Seba dota.
So good to me, God.